Chan ki sa ploya, e sa ploya.
Irene G
on the
yo.
Alima Pembe, Pembe Pembe, Pembe Pembe, geng geng geng, Pembe Pembe.
Ah, ah,
Mozebai.
Yamani mna tuko pesha, mna to aga apiera. Wese nukila siku na fosi, na pata era ya kula tu. Mose, na baki na tia uruma, 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 uruma. Uruma,
na baki na cheza, cheza, mwane tuna cheza, cheza, cheza.
Jee, yo, oh my God, I like it. Jee, jee, kani basa kumposha, kamposha, kaunyesha shere. Kani bima kankosa, kipimo kamjibu sere. Kaleta sarau, kabandika bundika, kupa sarau. Kachole shajina, kiukweli sikia penda kaka.
Uruma, 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 uruma. We kundo na cheza, cheza, mwane tuna cheza, cheza, cheza.
Uyo mjomba tuna ba. Mjomba tunabati nae. Umekula sara kenda jela. Kula sara kenda jela.
Chokora kakatika peku bila viatu. Chana kaona kiza wetu kanyamaza.
Uruma, 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 uruma.
Uruma, nini? Anabaki anache, cheza, cheza. Mwale tunacheza, cheza. Anabaki anache, cheza, cheza. Wekunda unacheza, cheza.
Yo,
27, 12 koni. Rest in peace, producer D. Rest in peace, mwana gundayo.
Bagala mabeja, bagala.
From Moses.